Dachimsafi.com.
Mama manke gege ko biga mapucho meme sipe
wense no ni mewa no wa meme wense no ni mewa no wa saki uri ni mewa no wa meme wense no ni mewa no wa saki uri ni mewa
ni mewa meme wense no ni mewa ni mewa saki uri ni mewa ni mewa meme wense no ni mewa ni mewa saki uri ni mewa
Shima, no. Nimesha tubu nisha kuwa mtu mzima no. Na angari wala kazo tempa kadina no. Ema mwa kubana chocho, mbona sina no. Mikisi mama dede, napewa show no. Mida ya debe, nakosha go no. Mikisi mama dede, napewa show no. Mida ya debe, nakosha go no.
Chua
no.
Aibona, aitanta
no. Mspunyola maskani Niko home na shimedienu ina umagiyo
Adanga mta ani sasa mnipiti mpari no. Yote mnayo sema mibi mwenzenu sijari no. Nakula kitoge paka na mixa kidari no. Yamani toa tam, tam,